ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi. Naho mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ahandi turi ni ku mbuga za Facebook, YouTube, Instagram na X yahoze ari Twitter. Aho twitwa VOA radio yacu, naho waishatu radio yacu voa.com n'urubuga musanga ibiganiro byacu byose. Hano muri studio ya Karindwi mu Ijwi rya Amerika Washington DC, Cornelius ari ku buhanga bw'ibyuma, Nadia Taha ari ku bugenzuzi bwa program, naho je mwumva kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 ikiganiro muri sanga hano ku Ijwi rya Amerika. Uyu munsi turabaza tuti wumvute imvugo yuko hari imirimo imwe n'imwe yagombye gukorwa n'abagabo gusa cyangwa abagore gusa, impamvu zawe ni izihe? Uri sanga muri iki kiganiro na Madame Antoinette Hagenimana uyobora imisango ku buryo bw'umwuga, akabazi ibisengizo by'inka binyuranye nk'amahamba, ibihamagaro, ibyisigo, amabanga, imyoma n'amazina y'inka n'ibindi byinshi bitandukanye turi buze kuganiraho muri iki kiganiro. Turavugana ari mu Rwanda Madame Antoinette Hagenimana, ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane kuma ikaze mu kiganiro.
Ye, reka rero dutangire tukubaza mbega ibi bintu nubwo nabivuze ariko nubwo nabivuze nkabinyuramo mu buryo bw'inca make, reka ikibazo nari ngiye kukubaza reka mbe nkisubitse nkubaze nti mbega mu by'ukuri imirimo ukora ku buryo bw'imyuga mu buryo bwagutse noneho sa nk'uyisogongeza abanywanyi b'Ijwi rya Amerika?
Nk'uko wabivuze, amazina yanjye ni Hagenimana Antoinette, ariko hari benshi bamenyereye ku izina rya Mami. Mami iyo urikoresheje cyane abantu benshi bahita banyumva bakanyibuka bakibuka ukuntu dutaramana, nakabyinirira ababyeyi banyise, ni nako nkunze gukoresha cyane ku buryo ushobora kuvuga wenda ati Antoinette Hagenimana ntibanyumve neza ntibamenye uwo muntu, ariko iyo ukoresheje Mami noneho ahantu hose mu nce z'igihugu nazengurutse babasha kumenya.
Uti abenshi mutaramana kandi wazengurutse hirya no hino mu gihugu, ni mu bitaramo biteye bite mutaramana mu buhe buryo?
Dutaramana mu buryo bw'ibirori bitandukanye, ibirori by'ubukwe, ibindi birori bibanziriza ubukwe, abakobwa babitegura gushyingirwa, reception party, za bride shower, n'ibindi birori bigiye bitandukanye, amaniversere y'ubukwe, aniversere z'abana, mbese usanga ibirori byose bashobora kuntumira kubera ko Imana yangiriye neza nkabasha kwibona muri ibyo birori mbasha kubiyobora kandi bikagenda neza, ugasanga rero abantu bantumiye kandi nkagenda tugataramana nabo bikatinda bikaryoha, abantu bose babona banezerewe nta kibazo.
Twari tuvuze ku byo kuyobora ibirori, ariko hari n'ibindi navuze kare bijyanye n'amazina y'inka, amahamba, imyoma, ibyo nabyo ubigeraho cyangwa mu by'ukuri nagukabirije?
Oya, ntabwo wankabirije. Amahamba rwose nyageraho cyane, nayo nkayakoresha haba mu gitaramo aho ngaho turi mu bukwe, cyangwa se ugasanga nanone nagiye gutarama kuri za radio zitandukanye, cyangwa se abandi bantu bagiye bafite amashene ya YouTube ari ama televiziyo yandi yigenga, ugasanga nabo banemeye turatarama. Ntabwo rero rwose warunkabirije, amahamba nayo nisangamo, aba mu bice by'amazina y'inka.
None se ubu ibi ni ibintu wize umaze guca kenge, cyangwa ni ibintu wavukanye ukiri umwana utangira kubyitoza ukiri umwana, wabitangiye ryari?
Ibi bintu ntabwo nabivukanye, kandi nkagera ku rwego rwo kumenyekana nabitangiye mu mwaka wa 2013 soje amashuri yisumbuye. Ubwo nabyize rero kubera ko ibyo nize mu ishuri nize ubwubatsi, nize nk'ishami ry'ubwubatsi, ndangiza amashuri yisumbuye 2011 mu kubyiruka nkaba naragiraga nyogokuru aho mvuka i Nyanza, niho mvuka, niwe rero nabyirutse mbona akora ibyo bintu bijyanye n'amahamba, bijyanye no kuririmbira inka ndetse n'ibindi bice by'ibihozo, niwe nabyirutse mbibonana, numva ndabikunze cyane, numva ngize ishyaka by'uko Imana ifashije nkabimenya nanjye nazajya mbikoresha, cyane ko najyaga mbona ari mu gitaramo, yagiye gutarama ahantu bamutumiye, yagiye gutarama mu bukwe se, ukabona ko abantu bishimye cyane bizihiwe kuruta ba basaza bandi bari bari kumwe bakoze nk'ibyo yakoze, ariko ukabona ko we ari umwihariko.
Sinzi niba numvise neza, wari uvuze nyogokuru cyangwa sogokuru?
Nyogokuru.
Biramutse ari uko bimeze rero, byaba bivuze ko atari ibintu bya vuba, n'ubundi ababyeyi b'abagore mu by'ukuri bo hambere bashoboraga kugira uruhare mu bitaramo nk'ibyo, cyangwa se imisango ubundi yakagombye kuba imenyerewe ku bagabo?
Yego, nanjye niko mbitekereza, ni nako nagiye mbibona. Cyane ko nagiye mbibaza, nagerageje kujya negera abasaza bakuru nkababaza, ese ibi bintu uko nabikunze, ese ko mbona nyogokuru abikora, ese ibi bintu biremewe, ntabwo kuba bari kwa kundi umuntu avuga ngo umuco yawishe, ngo yagiye gukora ibitajyanye n'urwego arimo. Barasobanurira bambwira ko rwose nabo mu kubyiruka kwabo babonaga ababyeyi bakuze baririmbira inka, bakaririmba ibihozo, babasha kuntinyura, banyereka ko mu gihe naba mfite uko mbikora kandi bikagenda neza ko ntacyatuma ntabikora, banyereka ko ikiba ari ukurengera, kubera ko iyo turi mu bice by'amazina y'inka hari aho umusore, umugabo se cyangwa umusaza, mbese igitsina gabo iyo ari mu gice cy'amazina y'inka hari aho agera we akivuga agakubita ibivugirizo. Arambwira ati rero hariya wowe ntabwo wahagera ngo ubikoreye, kuko umuco wacu bisanzwe ntabwo umwari yivuga cyangwa se ngo avugirize. Ariko banyereka ko kuba navuga amahamba, kuba naririmba ibihozo, ibyo rwose ko nta cyaha naba nkoze. Nagerageje kubaza abakuru, hari umusaza twaganiraga cyane wo mu rurimi rw'inteko y'umuco, kiriya kigo gishinzwe ibintu by'umuco RARC witwa Sanzabaganwa Sarato, nanyumva ndamusuhuje cyane, ni umubyeyi mwiza, yarantinyuye abasha kumpa n'igitabo noneho umuntu asomamo amazina y'inka, ariko nagerageza kubisoma nkabona byo bitandukanye kuri cyane njye n'ibindimo, ndabireka ndavuga reka njye nkomeza nkurikire ibindimo. Ariko umusaza yarampumurije arambwira ati ntacyatuma utabikora, ikibi ni uko warengera ukaba wajya kwivuga, ukaba wajya kuvugiriza aho ngaho, nambereho bitagenda neza, ariko ibindi byo bikoze ntacyo bitwaye.
Ubwo rero ni ukuvuga ko nubwo ibyo byose ubikora urashungura, hakaba hari ibyo udashobora gukora kubera umuco utabikwemerera?
Yego,
ibyo rwose byo kwivuga n'ibyo byo kuvugiriza hari n'utundi tuntu bajya bambwira umuntu akoresha ari mu kuvugira inka ariko ugasanga cyane n'abagabo bakunze kubyibandaho ababwira ni hoya ibyo nubwo naba mbizi ntabwo nabikora ntabwo umuco ubinyemerera ko njyewe umutegarugori ko nkwiye kuba navugiriza mu ruhame
nuko rero umwiko n'imbaho y'amazi ubifasha hasi ufata mikro
cyane rwose abantu benshi bakunda kubimbaza harimo abavuga bati uratubesha ntabwo waba warize ubwubatsi ngo nurangiza ujye muri biriya bintu ababizi byo noneho hari abo dutaramara babizi hari nk'abana tuba twariganye mu mashuri babizi neza ko ariyo sekisiyo nize bakambona nyuma muri ako kazi bakavuga bati kuraje nyine ntabwo ari ngombwa ko icyo wize ari cyo ukora ariko abantu benshi baratungurwa bagatangara kuko bihabanye cyane n'ibyo mbasha kubabwira ngiye nakurikiranye mu ishuri
muri abo rero babyibazaho harimo abanywanyi b'ijwi rya Amerika barimo uwitwa Kwizera Lake Ahmad na Nsengiyumva Eric reka duhere kuri Kwizera Lake Ahmad ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi rya Amerika
yego yego Geoffrey Mutagomba muri aho ku ijwi rya Amerika
ramba ramba muvandimwe amakuru amakuru
amakuru ni meza na imitsi
nuko rero uti mu kiganiro muri sanga urashaka kugira icyo ubaza Madame Antoinette
icyo navuga icyo navuga nuko dushingiye ku muco wenda hari nk'imirimo imwe cyangwa se hari ibintu bimwe na bimwe usanga nyine biba bitemewe wenda ku gitsina gore cyangwa se ku gitsina runaka nk'ibyo ngibyo yavuga nko kuvugiriza mu ruhame ntabwo biba byemewe kuko wenda ntago uvuga umuco wo ntago usa n'ubyemera ikintu navuga ariko urebye nk'indi mirimo nk'iyo yo kuvugira inka kugira ngo gukoresha imisango y'ubukwe n'ibintu n'igitsina gore gishobora gushobora kuko igitsina gore nta hantu gihejwe ikindi kintu nabaza wenda kambaza umutumirwa ese bafatwa gute mu muryango nyarwanda ubafata ute ese ni gute yakora iki kugira ngo ashishikarize n'abandi bakitinya nko mu byaro usanga bamwe mu bantu bamwe na bamwe batabyumva ugasanga bamwe ntabwo babiha agaciro ese byagenda gute ko bihama cyane cyane mu mijyi ugasanga niho abenshi bibanda mu byaro ntibateze imbere baba kobwa bakitinya baba mu byaro ngo bahabwe nabo kuba bagira ubushobozi bwo kuba nabo babikora
muri yase singira ngo rakumva reka gusubize tugumishe ku murongo
yego
Madame Antoinette
karame
wamwumvise
yego namwumvise
ngaho rero musubize
hari imbogamizi tujya duhura nazo nkuko we ateruye abaza ati se babafata bate mu muryango nyarwanda mu by'ukuri hariho nk'igihe bandangira nk'umuntu bati tuguhaye umuntu uzagufasha kuyobora imisango y'ubukwe ko wenda wakunze gukoresha ati uri mu misango y'ubukwe bataza kugira ngo ni muri kwa rwego babasaza baba bari gusaba abageni oya misango y'ubukwe ni mu rwego rw'uko ubuyoboye ibirori bamwe bita ba MC mu zindi ndimi se master of ceremony ubusanga ari aho ngaho njyewe nisanga ugasanga umuntu yasabiye ikiraka yarabibonye ko mbishoboye yampuza n'undi tukaba tuvugana kuri telefone ati se bishoboka gute ko numva uri umudamu cyangwa uri umukobwa nkamubwira ati nibyo kumva yabanje kutabyemera neza akumva yuko nyine njye ntari buze kubishobora nk'igitsina gore ariko nkanezezwa nuko iyo abyemeye adakomeje kumva yuko bidashoboka ko umugore hari icyo yakora gikorwa n'abagabo ngo gishoboke iyo abyemeye rwose ndagenda zikora zikagenda neza ndetse ukabona arishimye ukabona ko nambwiye ati nanjye nzakurangira abandi imbogamizi rero duhura nazo ni uko hari abadukirege kandi ari abakuru usanga mu bo tungana cyangwa se mu bo turuta ari abo tungana ari abo turuta baba bafite ishyaka ryo kugira ngo babimenye ariko abatubanziriza niba kenshi dukunze guhura naho bakavuga bati ibyo bintu ntabwo bibaho umuco murawuciye ati umuco mwarawishe nta mudamu wagabaye hagaragara imbere y'abantu ngo agende aririmbe nka cyane cyane n'abakunda kuzamo imbogamizi cyangwa mwaze kunyumva neza ahantu dukunze guhura n'imbogamizi buriya by'amazina y'inka kuburyo rero nimba twebwe tubirimo tugihura n'imbogamizi biragoye kugira ngo babandi batayabari inyuma babishaka bazabashe kuba bazamuka nuko abone nubwo yababizi hari nk'abana b'abakobwa nzi bazanyaruguru bandi babiye ng'inyanza nanjye wumvuka bagiye bazagicumbi tukagenda duhura mu bitaramo ariko ukumva aracyafite ubwoba akanavuga ati njyewe nagerageje kwa bukwe bw'iwacu ati basaza bari bankubise
amazina y'inka wari uvuze uti ahantu duhura n'imbogamizi ni mu mazina y'inka gute izo mbogamizi ziteye gute
izo mbogamizi ko ziteye bakubwira ko nta mugore wavuze amazina y'inka niko bakubwira ati nta mugore wivuga ibo ngira ngo ahanini naje gusanga ko hari abantu batari kubasha gusobanukirwa ibice bigize amazina y'inka kuko amazina y'inka habamo ayo mazina y'inka juste tuvuga kavamo amahamba hakabamo ibyivugo by'inka hakabamo imyoma noneho twebwe nk'igitsina gore akenshi tukibanda cyane mu mahamba kuko nge nabyirutse mbona nyogokuru ari yakora ntabwo nigeze mbona ajya kwivuga ngo avuge inka cyane ngo avuge amazina y'inka cyane byimbitse nanone kandi tukajya mu bihozo ariko aho ugerageje kubikora hari nk'agace rwose utajyamo ngo ubikore babashe kukwakira bakubwira ati twebwe ntabwo twakwakira umugore waje kuvuga inka ntabwo twakwakira umugore bo bahita babibona ko ari ukuvugira inka ntibumve ko ari igice kimwe cyo mu mazina y'inka waba uri gukora muri icyo gitaramo biragoye rero kugira ngo b'abana b'abakobwa bari inyuma bazabashe gutinyuka babashe kubikora kandi natwe tugihura n'imbogamizi kereka mu gihe bababyeyi bakuru nabo bazabasha kubyumva bakabisobanukirwa noneho bakabasha gutinyura ba bakobwa bakababwira bati nimutinyuke iki kintu muragishoboye kandi kiremewe ku rugero rwanyu ko namwe mukwiye kubikora
ngira ngo
icyo njye nasaba kuko ndabizi ababyeyi bacu abayobozi bacu b'igihugu baba babyumva kandi nibo bagenda badushyigikira nguhaye nk'urugero kugira ngo ntinyuke cyane nakubwiye uriya musaza wanyuye ariko nyuma yaho hari undi mubyeyi nawe shima cyane shima ni umubyeyi umwana we afite ikigo ayoboye hano mu Rwanda ntabwo ari ngombwa ko namuvuga ariko yanyumvishije mu gitaramo kuri radiyo Rwanda ndi mu gitaramo aranyumva ukuntu ndi gutarama kuri radiyo Rwanda bantumiye turi live arakurikirana aravuga ati uwo mukobwa muzamunzanire noneho ndagenda turaganira mbaza ahantu nabikuye kuko ari umubyeyi mukuru ni umupapa mukuru w'umusaza kandi umukobwa wari ugiye gushyingirwa nayoboye ikigo navuga ni ikigo kitoroshye hano mu Rwanda hano iwacu ariko cyo wenda nyivuze uwo muntu banamwumva ni RDB umuyobozi wa RDB urumva papa we ampamagara tukicara tukaganira akavuga ati biriya bintu wabikuye he njye nabanje kugira ubwoba bitewe n'uko uwo musaza muzi ndavuga noneho wabona ntatadukiriye nkajya kuri radiyo y'igihugu nkatarama bidasanzwe nkavuga ibitari byo ariko naje kunezezwa n'uko wa mubyeyi yarampamagaye ashyigikiye ibyo nakoze aranambwira ati umwana wanjye afite ubukwe atugomba kuboneka muri ubwo bukwe nijenda namwe abadamu rwose murashoboye
ngira ngo Kwizera Lucky Ahmad yumvise igisubizo cy'ikibazo cye
yego Geoffrey Mutagoma
Ahmad urakoze cyane rero ugira umunsi mwiza
yego murakoze ndi mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Burundi umurenge wa Buyoga
komera reka twakire Nsengiyumva Eric ikaza mu kiganiro muri Sanga no ku Ijwi rya Amerika
yego amahoro ku Ijwi rya Amerika
amahoro
Nsengiyumva Eric kuko nk'uko wabivuze gusa ahangaha mu ntara y'amajyepfo mu gihugu cy'u Rwanda abagitinyuka kenshi ni abadamu bakeya kuko benshi baba bafite ubwoba ngo hari akazi abagabo bakora aho batashoboye gukora gusa nyine bagakwiriye gukora ubukangurambaga buri muntu wese ntitinyuke kuko abagore nabo babonye abadamu babonye ubwigenge kuko buri kintu cyose cyakorwa n'umugabo n'umudamu yagikora ngewe mbanze nshimiye uwo mubyeyi ya tegereje ite kiganiro kuko namushimiye cyane byagiye avuga na biteza amatwi kandi mushimire cyane nkuko yagiye avuga nkuko kwivuga amazina y'inka avuga ugagiye namushimiye kuko wenda anga aho akenshi na kejo usanga n'umwo bahaye akazi k'ubwubatsi uwo mu yadimishinga atabikora kuko aba yikinya cyane ariko yabarembesheje kwitinyuka rwose kuko nta kazi katababera ndetse nabo babonye ubwigenge akazi umugabo yakora nabo numvise bagashobora nta kibazo mfite kuko ibyo mwatushikirije twabishimye Nsengiyumva nk'uko wabivuze.
Urakoze cyane Nsengiyumva Eric, ngira ngo Madame Antoinette arakumvise.
Barakoze cyane.
Aricyo uvuga ku byo Eric avuze Madame Antoinette?
Icyo navuga nuko namushimira kubera ko umva uko nabikubwiye hari igice kimwe tubona kidushyigikira abandi bakaducinege ariko abaducinege usanga ari bake. Rero namushimira cyane kuko we agira ati nidutinyuke kuko turashoboye ntacyo tutabasha gukora. Nibyo koko nanjye kandi nibyo nabwira bagenzi banjye bakitinya. Wenda muze kunyemerera dusoza ikiganiro nze kuza gutambutsa nimero ya telefone kugira ngo habaye hari umuntu ushobora kuba we abyiyumvamo. Hari nk'abana baba barabyize ariko bakabura uburyo babasha kubikora mu ruhame, abo ngabo njye ngira amahirwe yo kubabona. Ariko maze kubona nk'abasore batatu ntago ndagira amahirwe yo kubona umwana w'umukobwa cyangwa se nk'umudamu mugenzi wanjye. Ngize rero abo mbona mbafasha gutinyuka kuko ndamufata tukajya mu birori nkamutreninga nkamureka agatambutsa bya bindi byose kuko mba nabashije gufata umwanya wo kumutega amatwi yarangiza nkabona ko bya bindi nubwo yabyize nubwo se nawe yabikuye ku mpano nk'ababyeyi ko nawe bishobora kumugirira umumaro. Namushimira rero uwo kandi kubera ko ari mu bakomeje kudushyigikira, ahubwo nkamusaba kugira ngo nawe ahabonye bishoboka ko twabasha kujya gutaramayo ajye avuga ati dufite abadamu dufite abakobwa se bashoboye noneho abashe kuba yaduhamagara kugira ngo noneho ntaba ari ku kiganiro gutya gusa ahubwo anatubonera ivu abone yuko natwe koko tubishoboye. Kandi namusaba ko nimba afite umudamu mushiki wese umwana w'umukobwa rwose abaye atari kure ndaza gutanga adresse ihagije uko abishyigikiye abe yampa umwe muri bo antumirire cyangwa se nabo basange mbafashe mbigishe kandi ko mu byonzi ntago yaburamwo na bikeya yatora kandi nawe byamugirira umumaro.
Reka nsabe nitanga Simon na Patrick Kalimba bari ku murongo wa telefoni baduhe umunota umwe bihangane gato kuko wakomeje kuvuga amahamba n'amazina y'inka nk'abatabizi bitandukanira hehe.
Amahamba keshi agenda mu buryo bwo kuririmbira inka aba ari nko mu buryo bw'indirimbo. Nicyo gice rero njyewe nisanzemo kandi nibwo buryo nkunze kubikoramo nkumva biri kugenda neza.
Waduhaho nk'umunota umwe w'amahamba tukumva uko biba bimeze.
Nakubwira ukumva ko biba bimeze ntacyo bitwaye.
Ngaho rwose sogongeza abanywanyi b'ijwi rya Amerika.
Kira ziruta semene gayaru chinga ninya mchengere ngumure ndu muetu kaza zira sanira ninya mutkaru muira burguara ya jera bumare mbiga siga namaziga sana wagan wazi kute kaza wagarura wando hawe ya rutare rwa perezidanza kuwa ongurira inga ya muso nindendi somga warigisi ila anza gusunga ni chivu mbiri chivu ndachara mutengwa kira zira iranda yandari bakwishamba udahurumbi kaba mu bigwari uretimburwa n'ibigwari bigonda bihinduye amabanda ya ruguru wanjeriwe niwora yewe wanjeri yaga macamba nibazakubangurira amacibiri nkora bikino ya rukora cumurwanya mukeba nzagutura guverinoma.
Ayo rero ni amahamba. Ubwo noneho amazina y'inka yo abameza ate?
Amazina y'inka ubusanga agenda muri bwa buryo kandi abagabo bakunze gukoreshamo ku buryo bwe babikora ugira ngo baba barimo barivuga bari kuri yata ati ni yego hari nubwo ngiye nakunze kujya nitinya cyane nkavuga ni njye najya nkoresha amahamba gusa sininjire mu mazina y'inka kuko iyo nk'umugabo yarimo neza uyanze neza ubona ko hagenda hazamo n'ibyivugo
yego
ariko kandi nanone ugasanga hari ikindi gitaramo ugezemo kumva umuntu arakubwira ati ni byiza mu mahamba uyarimo neza ariko uzagire gutyo ugishyiramo n'amazina y'inka nk'abiri nk'atatu nk'ane se nk'atanu gutyo ati bizajya bigenda neza
amazina y'inka ajya akunda kuba maremare hari ahantu njya mbona abantu bavuga nk'izina ry'inka rikaba ryamara nk'iminota 30 yari nk'imwe ariko sanku dusogongeza undi munota umwe w'izina ry'inka twumve uko bitandukanye
atwinjiye mu mazina y'inka se atari mu mahamba noneho
atari mu mahamba noneho kuko ndagira ngo twumve abanywanyi b'ijwi rya Amerika bumve itandukaniro riri hagati y'amahamba n'amazina y'inka
babashe no kubyumva babashe no gusobanukirwa babone ko igice kimwe turamutse tugikoze ntacyo byaba bitwaye rero nk'iyo winjiye nko mu mazina y'inka ushobora kugenda uri kuvuga ati iyi ni inyange inyagirwa n'iganda ya ganda bakayiganduza inkuyo kandi ngishe ati nindo haruganga ya rwambaragwe yakubise nyiringaga nyiringanda arangarurira ba makanya na keza ku rwambari rwa munazi ati n'inkubitanamutego n'ingarika butaka yagarukiye nyiringando n'ingongarangororera
iyo
ndatemburwa n'induru yishe umuntu mwisa amazi mureme injuma umutima utakariyo bahamba sita senya mu rwanda n'irindi mu mbabaza babiri
iyo ndayumvise ndumva ibyo bijya gusa hari natwe hari iyo muzehe yajyaga avuga yitaga rutirengagiza umugambi nkuba zinyura ku muganga huza impangazamihigo y'urwego bita rwogera mu muhozi yakomotse hagati y'amacumu magufi yo zakinduje ingogo ziyaharaga urugina umunsi iva mu ruganda ngambwi rugaragara hari umugabo wa mpabuka ni nk'ibyo radio ry'u Amerika ivugira Washington DC reka twakire na Nitanga Simo ikaza mu kiganiro muri sanga
yego murakoze
aho muherereye ikibazo cyangwa igitekerezo
ndi mu majyepfo mu Rwanda murakoze nawe urabyumva neza
ndimo nditoza Antoinette arimo arantoza buriya ndajya kuva ahangaha nanjye namaze kumenya aho byerekeza
rwose urabizi hanyuma uwo mubyeyi mwatumye rwose ntabwo yoroshye ariko nk'uko yabivuze ngo
umukuri ingofero umukuri ingofero
ntayamanitse rwose yahundi ntayamanitse
nuko nuko
hanyuma nk'uko rero yabivuze akavuga ngo hari aho bagera umuco ugasa naho bazitira bibese koko ntabwo biriya bintu birimo n'ikibazo kubona wenda akora n'amazina y'inka yavuga yego akaba hari aho agera wenda umuco ukaba hamuzitira nk'uko mwari wateguriye ikiganiro na mbere nibaza ngo hari iby'abantu bamwe bakora abandi ntibabikore ese nabona ko n'ubundi bikomeza cyangwa bizanakomeza kuba ikibazo ku bantu mu buryo bugiye butandukanye kuba wenda hari imico ime n'imwe igiye iri mu mico y'ibihugu cyangwa n'uduce ishobora kuzajya ikomeza kuba indikizi ku bantu wenda mbere yuko wenda ngira n'ibyo mubaza bindi yabanza akansubiza icyo
urimo urabuze uti ntabona ko hari intambara hagati y'ubu burenganzira n'iterambere na karande y'umuco uko ibintu bigomba kugenda
yego
arakumva
yego ndiho ndamwumva ambona ko igihe gishobora kugera ntidukomeze guhura n'inzitizi cyane kuko tugitangira ikiganiro nabasobanuriye abantu tukunze guhura nabo mu nzitizi ubusanga ari abantu bakuze cyane wenda birashoboka ko mu mabyiruka yabo harimo abatarabibonye cyangwa se batageze babibona akaba ari bwo bwa mbere ababonye ugasanga afite nko myaka 60 55 se akaba nibwo bwa mbere ambonye ndi muri ibyo bice kuko araza akavuga ati ubukwe wayoboye neza ariko hari ahantu biriya bintu bindi wagezemo ukatubwira inka biriya bintu rwose byo si ibyawe uzabyihorere ariko nagerageza kumwegera nkamuganiriza nkamukombeka nkamubwira nimba ibice by'inka ubizi amazina y'inka yazi amahamba inyoma nimba ibyo byose ubizi ngiye mu mahamba amazina y'inka nkayareka njye nkajya nirimbira inka kuri ko ariko nabikoze kwabonye bitandukanye n'ibyuriya mugabo yakoze mu by'ukuri hari icyo byaba bitwaye ukabona noneho nyuma wa musaza abaye komvike kubera ko abashije gusobanukirwa
igice narindimo ko gitandukanye n'icyo babagabo bakora. Rero nje ku bwanje mu bitaramo ngendamo abo tugenda dutaramana mbona ko igihe kizagera noneho tukajya tubikora neza nta wikandagira nta uvuga ati noneho hari umusaza turi buhora avuga ati ibi bintu ukora sibyo ibi bintu ukora sibyo ariko ku rundi ruhande nge ntabwo nshiki intege ntabwo nshiki intege kubera ko ntabwo nk'imyaka icumi mbimazemo ntabwo ntekereza ko abandi bayobozi bacu bakuru b'igihugu baba batabizi ko hari abakobwa hari abadamu se bari muri icyo kintu bari kubona rero dutadukiriye umuco bakabona ko ibyo dukora atari byo ko bitemewe kabone nubwo twaba tubikora muri bwa buryo bw'imvugo z'ubu ngo turimo turahaha ariko nanone ntabwo igihugu cyacu cyakwemera yuko uhaha mu mafuti uhaha wangiza umuco niyo mpamvu rero njyewe ntacika intege kuko hari abayobozi benshi rwose b'ababyeyi bavuga bati ngwino dutarame ngwino dukore ibi n'ibi ntabwo rero mbona ko igihe kizakomeza gutuma abantu batabona ko dukwiye gutarama neza ngo babone yuko rwose turimo turica umuco ahubwo igihe kizagera usange rwose ibyo ngibyo ntacyo bitwaye buri muntu wese arimo arabyisangamo mbona ko igihe kizagera rero tugasa nk'aho dukomorewe niko nabivuga mu rundi rurimi dukomorewe gasa nk'aho rwose bibaye ko nta kizira kibirimo cyane ko n'ubundi ko njye mbona ko nta kizira kuko ibyo twe twemerewe ari byo dukora ibyo tutemerewe ntitubare ibyo nanone tujyamo.
Madame Antoinette wavuze uti narambitse umwiko n'imbaho y'amazi mfata mikoro ndatarama ubundi tuzi ko hakora ikiri mu nda niko bajya bavuga ibi bintu ubona bigutunga ugereranije n'amafaranga wajya gukura mu mwuga w'ubwubatsi wari warize.
Yego bakoze kumbaza icyo kibazo ibi bintu birantunga bituma mbasha kubaho n'umuryango ndetse n'inshuti nkuko bagenda baduca intege ntago umuntu aragera ku rwego rushimishije rw'uko ushobora kubikora nkuko umugabo umusore se waba ubikora yaba abigenza akabasha guhaha neza ariko rwose nanjye mbona ko hari umusaruro bivamo kuruta uburyo najyaga mu bijyanye n'ubwubatsi.
Buriya se ugereranije niba atari ibanga cyangwa ibyo ku giti cy'umuntu adashobora guhishura ubaze nko ku kwezi ushobora nko kubona angahe avuye muri ibyo ngibyo
mbaze nko ku kwezi akenshi biterwa n'ibihe tugezemo iyo turi mu mpeshyi nararebye sanga nk'inguhera mu kwezi kwa gatandatu ukwa karindwi ukwa munani nko muri aya mezi atatu haba harimo ubukwe bwinshi kubera ko ukwezi kwa cyenda ahesha imvura butangiye kugwa abantu bari gutangira guhinga ugasanga ntabwo ubukwe buri gukora neza cyane ariko nk'iyo tuvuze mu gihe cy'impeshyi mu kwa gatandatu mu kwa karindwi mu kwa munani aho ngaho narabaze mbona rwose nagiye nkuramo amatransport ibintu byose byangombwa bikagenda bivamo nkavuga ngo aya nayasaguye nayabitse ntabwo njya munsi ya 500 ku kwezi.
500 ntabwo ari amafaranga make ntabwo ari abantu benshi bashobora kuyabona. 500 y'amanyarwanda ni amafaranga afatika rwose ndumva ko na akazi kagomba kuba kagushimisha. Reka twakire Alimas Zalingo ku murongo wa telefoni kaze mu kiganiro muri sanga. Gerageza kongera ijwi ntabwo turimo tukumva neza Alimasi.
Kimbe mu bantu bakoranye nawe ushaka kumuha bihiwe.
Yego
ndamwifuriza imigisha mu kazi.
Yaragukoreye neza.
Yego je ndi mucuranzi nagiye ahantu mu bukwe sanga ubukwe nyine uko dusanzwe tubimenyereye hari abantu benshi nihagera nabajije MC barambwiye ati MC arahari ariko ntabwo turamubona ariko niho nari namusanze nyuma nje kubaza MC ni uwuhe twanyiye ku mudamu ndavuga ati kabisa ndagambira imbabazi mudamu ukora akazi k'ubuyobozi naze kumubona turavugana ndamusaba nyene serivisi ko yumuha serivisi akamfasha ibintu bikagenda vuba vuba akampa n'umwanya wo gucuranga uhagize kandi kazi ararinkorera neza ku buryo
ibyo byose ngira ngo igitekerezo cyari cyumvikanye. Reka twakire Isaac Amani.
Harakanya konekisiyo itari igenda neza ukagomba birimo bikorora. Niyo mpamvu tutavuga ngo tubabwire ikibazo tugira.
Urihehe Isaac?
Ndi muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo ariko ngubu muri teritwari ya Masisi ahagana North Kivu.
Yego.
Rero ikibazo twagize ngo twibarize madamu Kiruka Ntoma yabigira nani mwashyizeho bavuze ko ibijyaniranye n'ibyo akazi umugore akora n'akatagomba gukora. Noneho muri ya mesaje hari Kinyarwanda na kimwe na kimwe tutagiye tumva nyir'isiguro. Niyo mpamvu yifuje gushyiraho nimero ngo mube mwategura igisiguro icyo ari cyo tubone tugere natwe icyo tumubaze.
Ariko biriho niba wabibonye neza kuri Facebook, niba wasomye insanganyamatsiko niriya nyine, niba hari icyo wamubaza kandi ndizera ko wakurikiranye ikiganiro cyacu kuva aho gitangiriye. Ubu tumaze iminota 38 tuganira na Madame Antoinette. Amini, uracyahari?
Yaje kuvuga ko hari akazi kagendeye kandi ngo hari abantu bamwe yavuga ko hari akazi kategemewe abagore. Ariko twebwe turatwemera ko akazi kose hari akazi mugore agomba gukora kandi akagakora bikwiye. Ariko bitewe n'uko ubwumvikane butegwa mu ngo bituma umugabo abona ko hari akazi umugore atagomba gukora, ariko bitewe n'ibyo byumvikane buke twashatse kugira ngo tumwibarize rero ko abadamu batwumva kugira ngo umugabo abone ko koko hari akazi umugore yakora gashimishije kandi akazi kose akaba yagakora ku byumvikane. Twagize kubibaza buri munsi abo bagore bo basuzugira abagabo babo bagatuma ibintu bitagenda neza, ese yaba kangurira iki?
Arakumva?
Yego, ndamwumva neza. Nubwo amajwi atari gusohoka neza ngo mbashe kumva neza ikibazo yarabajije, sinzi aho avuze aho, ariko naba nasobanuye ko hari akazi twemerewe gukora n'akandi tutakora. Byaba ari byo?
Yabikomojeho.
Aho ngaho icyo narindiho ndasobanura cyane nko muri ibi bice by'amazina y'inka, narindiho ndavuga ko ababyeyi bakuru nagerageje kuganira nabo mbabaza nimba koko ibi bintu byemewe, kuko urumva njye ntabwo nabyize mu ishuri, ni impano nkomora ku babyeyi. Nari ndi kubaza kugira ngo menye aho ntashobora gutadukira nkakora ibitari byo, si uko rero twe tutabikora, ahubwo se nimba kuko mu gice cy'amazina y'inka harimo aho wagera ukivuga, we nk'umugabo urumva bikwiye ko wabona umudamu wawe ari mu gitaramo arimo arivuga, ibyo nanjye sinjya mbishyigikira, ntabwo biba bikwiye. Ntabwo ari mu rwego rwo kuko utabikora, ushobora kuba uri kuganira n'abana mu rugo ukaba uri gutarama, cyangwa se nagiye mbyiruka kandi mbonana n'abakobwa iwacu ku musozi iwacu baragira, kumva ibyo bivugiriza barimo barabikoresha, kumva n'ibindi bakora ngo ibikobwa kobwa byose bakabikora, ariko nanone njye simbishyigikira ko byaza mu ruhame mu gitaramo ngo ubone ko umudamu icyo kintu agikoze. Oya, ntabwo mbona ko byatanga isura nziza, n'abana twaba turi kurera ntabwo baba bari kubona ko turi gukora ibintu byiza. Ni naho n'umugabo mu rugo ntabwo mwakumvikana, ntabwo umugabo yazavugiriza ngo nawe mugore uzavugirize, ntabwo byakunda. Byarangira ahubwo umugabo akubwiye ati ka kazi uri gukora ni agati umusuzugura, ugasanga hajemo kutumvikana mu rugo. Nanone kandi sinzi ikindi yaravuzeho kijyanye n'abadamu bashobora kuba basuzugura abagabo bitwaje wenda hari akazi bakora, sinzi nabyo nimba mbyumvishije neza, ari muri ubwo buryo yarabibajijemo.
Yabivuze nabyumvise. Amini, sibyo wavuze?
Aho ngaho byaba ari ibyo.
Amini, turacyari kumwe?
Turi kumwe gatanu kandi madame ndimo ndamwumva ibibazo namubashije koko yumva anisubiza nk'ukuri ikibazo namubajije.
Icyo ngicyo cy'abadamu, icyo cy'abadamu basuzugura abagabo cyo wakibajije?
Yego, nakibajije.
Reka kigusubize tube dusabye mugisha yihangane. Ngaho komeza Madame Antoinette.
ndumva abadamu bashobora gusuzugura abagabo bitwaje akazi bafite baba bakora amakosa baba bakora amakosa kuko ndashima umubyeyi wacu mukuru umuyobozi w'igihugu XSS Paul Kagame yaravuze ati mudamu mumureka akore ntago yavuze ati ubigere naho usuzugura umugabo wawe ngo nuko uri gukora akazi wenda utari wemerewe mbere nagiye nganira n'ababyeyi ba kera katubwira ukuntu nta mugore mbere ngo warya gihene ngo ntago byakundaga ngo warakubwiraga ngo nimba ngo uzamera ubwanwa ndikwibuka ukuntu babimbwiraga neza ariko kumva ko baraduheje kuva kera bakabona ko umugore adakwiye kuza mu ruhame ngo agire ikintu akora ariko uyu munsi wa none bijyanye n'iterambere kandi bitangije umuco abayobozi bacu bakavuga bati mubareke hari n'ikiganiro njya nkurikira na kitinyuka mugore urashoboye ukabona ko ushoboye warangiza ukabyitwaza ngo ukwiye gusuzugura abo mu rugo ugasuzugura umugabo wenda ntange nk'urugero nimba nayoboye ubwo bukwe nkaba nabashije kubona ikiraka kimpaye nk'100,000 ku munsi ahita asuzugura umugabo kubera ko wenda we rya jana azarikorera mu kwezi aho ntekereza ko naba nkoze amakosa mabi cyane abantu baba babikora bagasuzugura abagabo babo ntibace bugufi bitwaje akazi yena ababwirani babireke kubera ko Imana niyo yabahana ntabwo hano mu Rwanda navuga ngo bazashyiraho itegeko rihana abadamu bari gusuzugura abagabo ko biragoye kugira ngo uzabyinjiremo ubikorere ubugenzuzi ubibone ko umudamu yasuzuguye ariko hari abibikora bikarengera bikagera ku rwego rwo guhohotera umugabo kubera ko usa nkaho uri kumurusha umushahara rwose ntihagira aho biboneka icyo nasaba abayobozi bacu b'igihugu nuko uwo mudamu bajya bamuhana nk'uko bahana umugabo n'ubundi wahohoteye umudamu ntabwo umudamu yakaba yahohotera umugabo ngo amusuzugure amwereke ko ntacyo ari cyo amwereke ko ntacyo amaze kubera ko ariwe uri gukora akazi bamukomoreye umudamu yabaye injeniyeri yuriye inzu niwe uri kubakisha noneho umugabo we nawe ni umufundi ari kubaka ku yindi site ngo nibahurira mu rugo umudamu avuga ati we ntacyo uvuga ngende injeniyeri wowe umufundi oya umugabo ni uwo kubahwa uko byagenda kose akazi kose waba ukora umushahara wose waba winjiza waba ukora ibyo utemerewe gukora ariko ukabona birakwinjiriza ubikora neza umugabo ni uwo kubahwa kandi ugashima Imana ko nawe Imana yaguhaye imbaraga zo kubasha gukora uwo murimo kuko ntago ari abadamu bose batinyuka kugira ngo bisange muri iyo mirimo kandi abadamu benshi batibonamo.
Urakoze Madame Antoinette. Tunashimire Isaac Amin muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Noneho tujye kwa Audace Mugisha, ikaze mu kiganiro muri Sanga ku Ijwi rya Amerika. Aho uherereye n'ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo? Gabanya radio aho uri.
Kapeke na radio iri ruhande yanjye.
Ndumvaga hari ikintu kimeze nka eko ngaho. Noneho egera telefone, noneho tubwire aho uri n'ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo.
Tuvugana ndi ngaha muri Kenya. Ndabanje kubasuhuza.
Yee, komera.
Yewe ninavuga ko ari nk'igitekerezo kuko ngerageje kuri ibyo umudamu yari kuravuga. Ndabona hari abagore abadamu usanga mu gihe aba wenda akora akazi agakora akazi akaronka umushahara tugeranije nk'aba bariko baragenda za Omani Arabi Saudite, uwo mugabo ugashobora kugurisha nk'akaparasera ahantu ashobora kuba waba nk'aba n'umuryango uvuga ati nagera akaronka akazi azohereza mugura ahandi mwubake ariko yagera akazi wumva ngo jyewe ntituri kumwe ngo utashake ngo uwundi. Ikingicyo ni ikibazo mu muryango. Imagine umuryango bawusize mu nzu y'impangano aho wari usanzwe mwaragurishije ukurira itike urashika uragenda kurondera byangombwa byose urabironka ariko ukaza wumva ngo uje ntituri kumwe kubera iki? Abaronsa abandi bagabo hariya ku ruhande b'amafaranga ariko nabone nkunze kubona bitabahira ashobora kugira ngo aronse uwundi muntu yamuhaye amafaranga akayamujya uko nguko ataraguyemwo nawe bikarangira atishimye. Hama jye ikiganiro nsano wagifatiye hagati no samu kanyi wucha ingingo taziki gizu.
Ingingo turimo turaganira ku mirimo ubusanzwe imenyereye kuba ikorwa n'abagabo gusa cyangwa ikorwa n'abagore gusa niba hakwiye ko imirimo nk'iyo yabaho turimo turaganira na Madame Antoinette Hagenimana uyobora imisango ku buryo ubw'umwuga hanyuma Madame Antoinette Audace Mugisha bajije akabazo gasa n'agakomeye sinzi ejo tuvugana dutegura icyo kiganiro numvaga iruhande rwawe hari umwana usangira ngo nurira sinzi niba wubatse cyangwa uri ingaragu ariko arasa n'uvuga ati ese ko ubaye ikimenywa bose ko ukora ibintu gatunganya ugashimwa n'abantu batandukanye harimo n'abagabo ubwo nyirurugo ntazabihomberamo abiwawe ntibazabihomberamo ukagira utya ukibonera undi muntu kubwira ati have huguka
rakoze cyane cyane ikibazo abantu benshi bambaza mu byukuri ndumubyeyi mfite umutware n'abana babiri ntabwo rero ntabwo nge bitewe n'imyaka maze muri kano kazi kuko nagatangiye nkiri umukobwa natangiye kano kazi nkiri umukobwa nza gushaka nza kubyara umwana wa mbere mbyara umwana wa kabiri nkiri muri kano kazi ntabwo ndabona ko bishoboka ko hari umuntu ushobora guturuka ku ruhande akaza akandeviya nkaturugo mfite ngo ngiye kuba ndi kumwe nawe
ugize uti uramuhumurije
ndamuhumurije pe ntabwo bishoboka yaza tukabishuta akabishuta y'umuryango akabishuti y'umuryango kubera ko wenda nka wa wundi kare twahoranye ku murongo wahise ugenda avuga ngo naramufashije turatarama mu bukwe bamubwiye TMC n'umudamu ariko asabye serivisi nyimuha neza aho niho ngenda nunguka inshuti zitandukanye ejo none naba ndi kumwe n'umutware wanjye turi kugenda cyangwa se hari ibirori byabaye biri hafi tukajyana nkabereka dore umutware wanjye ukabona bari kwishima bati mudamu watarama neza akora ibintu neza twaramukunze turamukunda abantu bakansura kandi nkabona ko umutware nta kibazo abigizeho kubera ko mbere ko tujya kubana yarabanje aragenzura cyane akazi mfite abona abantu mbana nabo cyane ko ari ingeri zose harimo abagabo harimo abasore harimo abana bato harimo abakecuru harimo abasaza mbese ingeri zose ubashije kunyiyumvamo wese turabana ntabwo rero byanteze ikibazo cyangwa biteze umutekano muke mu rugo ahubwo umutware mbona ko we hari aho bimushimisha kubera ko turushaho kunguka ishuti kandi zije ziturutse mu kazi twamenyaniyemo
ariko rero umutware wawe nawe umuntu ubanza yamushimira kuko ubusanzwe abagabo burya ntabwo bakunda kubona umuntu ureba neza cyane umufasha wabo hari igihe bibahungabanya ugasanga wamureba akakureba ikijisho cyangwa wagira icyo uvuga cyiza ugasanga avuga ati geza aho ibyo gushimagiza bo byoroheje
impamvu ni ngombwa ko tugomba kumushima kuko nawe biramfasha iyo mbona nta mpungenge afite z'akazi ariko ku rundi ruhande nawe ajya abona ko birangirira aho mu kazi bashobora kushima turi aho mu kazi ashobora kumpamagara twavuye aho ngaho mu kazi uwo munsi ariko ugasanga nyuma yaho ntabwo yongeye kumpamagara ukabona agiye kuzongera kumpamagara ndangira akazi kereka rero igihe byazafata indi ntera ugasanga wenda wa muntu ashatse kujya mpamagara mu gitondo nimugoroba n'iki kandi buri wese aba afite amatsiko yo kumenya nimba nubatse kandi ndaragwa
aho rero niho nashakaga kugera
maze kumenya ko nubatse ubona rwose bagize uko babitwaramo buriya nabyo mbishimira Imana ngira ngo iyo nza kuba narakunze akazi cyane nkaba ntarashaka ntarabyara ntabwo byari kunyorohera nanjye ntabwo nari kubona amahitamo kubera ko abantu bankunda ari benshi ariko icyo nshimira Imana ni uko ubimenye atavuga ati yo ati nta kibazo Imana igihe umugisha urugo rwawe ukabona nano ngiye nkanezezwa n'uko muhaye karibu mu rugo ngwino dusure n'umutwara kubone abone ko ari wowe twakoranye kino gihe ari wowe wampaye akazi kandi wanejejwe n'uko nabikoze neza kabona wa muntu ateye intambwe araje
aho niho nashakaga kugera iyo hatangiye kuzaho utwo dutelefone avuga ati ariko se mwariye cyangwa se za telefone mbega ziba zigamije gushaka kumenyana n'umuntu no kwinjira mu buzima bwe busanzwe aho ngaho ubyitwaramo ute urababwira uti ntibikunda ubigenza ute kugira ngo ubashe gutandukanya akazi n'ubuzima busanzwe bw'abantu bashobora kugushakaho ubucuti bushingiye kuri bene ibyo?
Aha, urakoze cyane kumbaza icyo kibazo kandi mfite uburyo njya mbyitwaramo. Urumva kamemo iyo hagize igitsina gabo cyiza ashaka nko kuntereta, tubivuge tubyerure neza, ntago haza umuntu utubatse, haza umuntu wubatse. Kubera ko utubatse we abaza ashaka gutereta kugira ngo mbe nzamubere umudamu, yamara gusanga nubatse abacitse intege. Wa wundi rero wubatse yaje akampamagara kuri telefone kandi nkumva yatadukiriye, bitangiye kugera kure. Ngiye musaba kwicara nawe tukaganira, yayantumira tukajya muri moteri cyangwa se tukajya ahantu tukicara, cyangwa yakwemera kuza mu rugo akazi. Iyo tuganiriye ibyo yifuzaga birasubizwa, kuko buriya ntago ukuri kose ari ngombwa kukuvuga, ariko haraho bigera ukakuvuga. Ngiye muha nk'urugero, ntago nabigira ibanga nka mbere se urubatse ufite umudamu, nanjye ndi umudamu, ufite abana nanjye ufite abana, uradutunga turi ngo ebyiri. Ese kuzi ko ibyo bintu bitemewe, urashaka kusenyera kandi wari wakunze ko ndi gukora akazi neza? Mbese ifite ukuntu ngenda muganiriza nkamugarura mu murongo, aribwo nakubwiye ni ahubwo ndamusaba bishuti y'umuryango. Nimba utaba ishuti y'umuryango icyo gihe waba ushatse kusenyera, waba utumye nanjye umutware wanjye azababara akazi simbe nkikagiyemo, nkagerageza kugenda mugarura. Yaba ari umuntu rero nawe utayoborwa n'irari, ari uko gusa nyine yari yankunze kubera akazi. Urumva umuntu abambonye bwa mbere ati ndagukunda, ariko ukabona agiye kurengera, nagerageza kugenda muganiriza nkabona harimo abo bikunda, harimo n'abo byanga, bikaba ngombwa ko ndinda kubashyira muri blacklist ntabe yakongera kumpamagara ngo mbone. Izo nazo ni imbogamizi duhura nazo mu kazi, kandi izo ntaho wazihungira, kuko abadamu aho tuva tukagera akazi kose twaba turimo ntabwo tubura guhura n'iyo mbogamizi, ahubwo tuba dukwiye kuba maso kugira ngo nimba bibaye ngombwa ko hari undi muntu udukunze kuruta uko abagabo twashatse badukunze, tugerageze kumenya uko duhakana. Ubwira umuntu ati oya, ntabwo umuntu waba utamwitabye, utamusanze aho ari, utumvishije ibyo akubwira. Nk'ubu biragoye kugira ngo umugabo ajye kuntereta ambwira ati ngwino se ndaguha moto, ngwino se ndaguha imodoka, mbese ashaka kugira ikintu anyereka. Kandi ngiye ndebye mu bushobozi bwanjye n'uko umutwara akora, mbona ko Imana izatugirira neza mu myaka iri imbere, natwe ibyo tukaba twabasha kubigeraho. Ntabwo rero njya nshigukira ibintu ngo numve ko umuntu yavuga ati ngwino ndaguha iki, ngwino ndebe ngo ntuganire nzaguha iki. Akenshi ni ibyo bintu abadamu tugwamo, asanga umudamu atunze imodoka ntabwo ari kunyurwa nayo, arashaka guhita ajya ku yindi igezweho muri icyo gihe. Icyo gihe rwose ntabwo uwo mudamu aba abaye inyangamugayo y'urugo rwe, ntabwo aba abaye umubyeyi mwiza wo kurerera abana abatadukiriye. Ariko njye ku bwanjye ntabwo ndacyasaba Imana kugira ngo izafashe kugira ngo ibyo bintu ntibizambeho, kubera ko nabasenye nkiri muto kandi naba ndi kwangiza ubuzima bw'ejo hazaza bw'abana banjye.
Ariko niyo ugiye nk'uko nguko usigubwiye abiwawe uti ndagiye ngiye guhurira n'umuntu kuri moteri runaka, ntuhangayike biri amahoro, ukagenda aza aho ugiye.
Iyo bibaye ngombwa ko ari gutyo moteri runaka, hari ibanga afite ngiye nkoresha, kandi ngo ndibureke kurivuga ko buryo buri wese agira ibanga ry'akazi ke.
Oya, bivuge kuko ibi ni ibibazo abagore bakunda guhura nabyo.
Umwana mukuru mfite ni imyaka 6, noneho abantu benshi ntabwo bamuzi, bazi ko aribwo nyibyara, ko undi mwana muto yamfite ari kuziza amezi 6, urumva ko harimo diferanse. Rero iyo mbonye wanzengereje cyane ukampamagara, ntabwo nguhakanira ndikiriza, ariko njya kuza nkazana na wa mwana, noneho wajya kumbaza ahubwo noneho muri iyi mitwe nanabyaye nzabombi mbafite, kuko nje kumva icyo ushaka kumbwira. Sibyo, urashaka ko tugirana ikiganiro kubera ukuntu wambonye n'icyo ushaka ko tubana. Iyo kimara kumubita rero amaso ukabona ndahetse kandi ukabona nshoreye n'undi, ni ukuri ntabwo nawe bikorohera kugira ngo ujye muri mudu wari urimo uri kumpamagara.
Birumvikana
nkahamiriza neza nkavuga nti rwose ndi umubyeyi, dore gutya tuzabane muri ubu buryo, njye niko mbyifuzamo. Nko kugira inama nkakwereka nuko nagira amahirwe nkabona birakunze. Harimo abo mvaho ngaho tuvuganye nabi, kubera ko nyine atangiye kumbwira ubuse wari ubuze abana mu baturanyi aho wasiga abana, ubuse wari ubuze umuntu wagufasha abana ngo uzunyitabe. Okay, nangiza nkambwa rero ni njyewe n'abana n'umutwari, iyo umutwari adahari ngo afashe abana ntabwo mbona aho mbasiga.
ibyo ni
mu kinyarwanda nkunze gukoresha kandi mbona ko ngeri ifasha pe
iryo ni ryo mu kinyarwanda bita impakanizi reka twakire mu mwanya wacu uhanyuma hano yigise legacy official ikaze mu kiganiro muri sango nyarutsa dusigaje iminota 2 gusa igitekerezo cyangwa ikibazo twihuta
murakoze bwana Geoffrey Mutaguma nkuko bisanzwe nishitanye nisabwa Abdul ndi mu Rwanda mu karere ka Rwamagana mu murenge no wa Muyumbu mu byukuri nge mbanje kuri Facebook ise mu poste yanyu biranungura mbanza no kubyibazaho gusa maze gusobanukirwa ariko kimwe na kimwe hari ibintu nkuko bavuga ngo hari imirimo abadamu bashobora gukora ibyo ngibyo ntabwo nge nabyumva kimwe nkuko mu muco nyarwanda nta mudamu ushobora kujya munsi y'inka ngo arayijisha akame so mu by'ukuri uwo mumama namupresera kuko imirimo akora ni byiza kandi turabimushimira ariko nanone nkuko twagiye tubyumva hari bimwe na bimwe ati yaba atemerewe gukora nko kwivugira inka cyangwa se turabizi ko umuntu ari kwivugira inka ashyiramo ikivugirizo cyangwa igikobwa kobwa ibyo ngibyo ku gitsina gore ntabwo byemewe gusa nanone kuba turi mu iterambere ntabwo iterambere ryatubuza
umunyarwanda
songe namushimira akomereza aho ngaho kandi turamukigikiye sawa murakoze
urakoze cyane bwana Legacy Official madame Antoinette ikiganiro cyacu kirarangiye kandi ntabwo ari abanywanyi b'ijwi ry'Amerika bagushimira gusa natwe hano ne timu twakoranye turagushimiye cyane ko witabiriye iki kiganiro ukaba wateye intege abandi badamu ukaba rwose watuganirije neza wakoze cyane
murakoze cyane
nshimire namwe mwese inshuti banywanyi b'ijwi ry'Amerika arabatanze ibitekerezo anabari baduteze amatwi je turasubira mu kanya saa 12 mu makuru nshimire Cornelius na Nadia tahabamfashije kubagezaho iki kiganiro kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma naho mukanya
Isamirana Radio, ich bin ja Amerikaner.